countrymen, ladies and gents, this song is a dedication to all environmentalists who have made the world green with ever-flowing rivers.
Ikewa unanete kwako nyumbani, mwana inje ufahamu uko uchi.
Shall continue to be preached. Professor Wangari Maathai defended the destruction of our forests like Mau Escarpments, Karura Forest, Ngong Forest, Vega Hills, Kenya, Mount Aberdares, against the driving rascals whose objective was to grab the forest for financial gains. She elevated Kenya to be a proud member of nations and made Kenya to be the UNEP headquarters. Many world leaders have visited Kenya due to its beautiful environment and game reserves. Visitors like Queen Elizabeth, Obama, Kerry, Pope, Fidel Castro of Cuba, President Museveni of Uganda, President Kikwete of Tanzania, and many others. Professor Wangari could be likened to heroes like Dedan Kimathi, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, Winston Churchill, and many others. Vita vilikuwa pale Karura Forest tukumuona mama wetu akichapwa kabisa, lakini alisimama kidete kusema ya kwamba misitu zetu zilindwa. Nampongeza sana Dr. Wilbur Otichiro, mbunge wa Mahaya, kwa kuwa mbele kabisa kutetea mazingira. Bukodeo wapi mwalimu mkuu wa SMS Secondary School Fred Kinikubai, pata pongezi. Chief Moses Omuyomo of Emasaba Location, pata pongezi. Netfund, pata pongezi. Green Belt Movement, pata pongezi. Vijana amkeni, tupande miti. Mahaya CFA, Milon Saunya. Mombasa, tupande mikorosho na minazi. Kwa Sinda Mana, na Sinda To. Kienda pale Taito, unapanda Misunduru pale, pale Sagala pale. Kwabuka, 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 kwabuka. Dabuka man. Okistre kaka kaka. O kaka wapama. Upande miti katika milima zetu za Ipsiek Hills, Bunyor Hills, Viga Hills, Nandi Hills. Ya mwisho jeneza lako litatoka kwa mtitu, hakuna zikwai kwa chuma. Mama kiwa pale jikoni, furaha ya mama ni kuwa na kuni na maji safi. Anajua ya kuamba watoto watakula na mzee atakula pia. Kitanda ni miti, nyumba ni miti, meza ni viti. Hata mimi ili kitanda langu na lopromosha limetengenezwa kutoka kwa mbao. Wazi kaka, sema ukweli kaka, bila mti hakuna mziki. Kata moja panda mbili, kata mbili panda ine. Kata moja panda mbili, kata mbili panda ine. Miti ni dawa, miti ni dawa, miti ni dawa, miti ni dawa. tupitie miti zetu za kienyeji na miti za matunda. Tutapata tiba. Daktari wetu wa miti shamba wanatumia zile miti zetu za kienyeji ambazo haziharibu mashamba zetu. Pongeza vijana wakwetu Luanda ambao wanauza miti pale kwa stage. Na wapa pongezi sana. Vijana pale Nairobi na wapa pongezi sana kwa kurembesha Nairobi. Asanta. Vijana pale Mombasa, Edoreti, Busia, wote na wapa pongezi. Paka vijana pale Kampala, vijana pale Jinja, pale River Nile. Sebo. Na vijana wa Kisumu City, pate ni pongezi. Homa Bay, Kericho, pale Uganda, Ernest Amodini, yuko pale HIA. Upande miti kwa wingi ndugu yangu. Salimia Utundo Kwea.